This is an MUT Radio podcast.
We do have someone very special on the show today. We have an exclusive interview with Ubaba O Leslie Nene. So we do know Uguti on the 20th of July 2020. MUT woke up to grand news that inspired so many of us within the institution as the MUT family. Uguti Ubaba wethu uLeslie Nene, who is a supervisor at the service security company, which provides security services at the university right here at MUT, had actually graduated with a Bachelor of Education degree. Yes, from the University Yalana Ge in South Africa. Sawubona babunjan.
Siyaphila ninjani?
Siyaphila. Siqale ngokuthi siyakhalalisela kakhulu for such an amazing achievement.
Ngiyabonga kakhulu.
Yeah, siyabonga.
Okay.
Yeah. I think kubalulekile ukuthi siqale nje ekuqaleni ukuthi usitshele ngawe ukuthi ukhulele phi, ubaba usukaphi.
Ngidabuka eShowe.
Yeah.
EShowe. Emlalazi.
Okay. Khona indawo lapha eShowe kuthiwa eMlalazi.
Yeah, uMlalazi seyiqoqweni uMlalazi ukuthi indawo kuze kugcina umfula, kugcina sekuyinendawo sibizwa kanjalo ukuthi awu ngasemlalazi vele umfula besibhukuda kuwona, umfula bengidoba inhlanzi senza yonke into nje.
Yeah.
Kulomfula kodwa ke esigodini sasegqwaqweni.
Yeah.
Ngafunda futhi esikoleni sasegqwaqweni i-primary. Qala ke ama-primary ayijwayele ukuthi asheshe aphele, mhlawumbe uthola ukuthi kusekhona standard, sathi standard 2.
Yeah.
Sekufaneleke manje ubuye udlulele kwenye futhi.
Yeah.
Hayi inkume. Inkume ngawukwenza standard 3, kwazeke kofika standard 5, nakhona sefanele ngidlule futhi.
Uye kwenye primary?
Ngisengiya kwi-high school ke manje.
Oh.
Ehhe, kwakusekhona kusathiwa uye junior, izinto ezinjalo ezidala.
Oh, yeah. Yeah. Kumbula.
Ngase ngiya ke eGauzi ngase ngenza standard 6 kwaze kwafika ke ku standard 10
matric. Yeah.
Manje sekuthiwa grade 12.
Yes.
Kusho ukuthi ke lapha eGauzi ngaqeda khona ngo 1993.
Yes.
Kodwa ngangabe ngisakwazi ukuthi ke ngiqhubeke ngesimo sokuthi abazali babengenayo imali yokuthi ngiqhubeke. Ngangumuntu okuthandayo nje vele ukufunda.
Yeah, and ngalezo ikhathi yayingekho lento yo NSFAS kanti.
Yes, yona nto yayihlupha leyo ngoba yayingekho lento yo NSFAS, asingazi ukuthi kuyafundeka noma ungenamali.
Yebo.
Kwakubanzima nje mangabe abazali bengekho, babengcono uma kusuke kukhona nenkomo uzothi udayisa inkomo. Wafaka ingane e-university.
Yeah.
And futhi ke mose emakhaya uba kude nje nento e-university nayibu ithuse futhi noma uthola iphepha.
Ukuthi konke njalo vele.
Noma uthola iphepha khona lento ekuhluphe uthola ukuthi libhaliwe as if university indawo kulikhona kufundeki. Base bakhiphe i-picture. Mhlambe mangabe kunonjiniyela ubone kunezinto ezingama
like lama lezinto zababayisebenzisayo
yesinyabo zifakwe la ekhanda, ubone ukuthi kusho ukuthi indawo enzima le.
Yeah.
Bese ugcina sewusaba ba intimidator. Iyali intimidator kakhulukazi mawukude naye ungakazi uye khona e-university.
Yebo.
Mm-hmm.
And I think unlike lesikhathi esiphila kuso manje lapho khona kukhona ama schools and officers labantu abajwayele ukuya kwiikolo vele ingane bayetshele ngama university nokuthi unga apply kanjani ku CAO NSFAS. I'm sure ukuthi ngaleso sikhathi zazingekho lezo zinto, so wawungakwazi nokuthi usizakale.
U CAO wawungekho. Wawuthi bangabe uqeda kwakukhona lento ukuapply. Apply e university kufanele to apply kuya ngokuthi yakuphendula nithi isikhalo uyasithola.
Yho.
Kodwa ingekho lento i CEO nje iqale eminyakeni nje impela elenganeno siwo ukuthi uya ubhekela isikhalo kade kungenjalo kade kokuwena uyihluphe kwakubalulake kodwa mawuphasa kahle mawuphasa kahle ziyashesha into zakho kodwa nje mangabe nje ulapho u medium
then kubanzima kakhulu
kubanzima
yeah mawukhula baba owunawo amaphupho and if owunawo amaphupho kwakuyini lawo maphupho
mina ngisakhula njengoba ukufunda bekuyinto engiyithandayo wathi mase kusengila soku grade 10 namhlanje la usuqala khona ukuthatha ama subjects
yeah
ngase sengithatha ngangena kwa science ngenzi physical science na mathematics
ifunde ezibukhuni kanje
ne biology no geography yabo nje lawo ngama subject I scientific
yeah
engangiwenza e4 bese kuba ngama languages kanjalo
yeah
eqala kwakhona ni Afrikaans
nanikwazi ukuthi nikhethe phakathi ukuthi uyayenza Afrikaans nomzokwenza isiZulu njengani isikhathi samanje noma wawuphoqo ukuthi wenze Afrikaans
wawuphoqo yayihamba nje English Afrikaans isiZulu kwakungekho ukuthi wena uzoyeka Afrikaans bese uthi uzokwenza English nesiZulu lokho kokuthi ube ne choice qhamuke nje sekuqhamuka kamumva mhlambe kwezinye izikole kodwa kulesi mawuthathe umgudu othize uzohamba nazo lezo yifunde kwi package
yeah so kwakuyini wena wawuyithanda ukuyenza noma naningazi ngama university but yini into wabona ukuthi njengomuntu othanda ukufunda ilokho engase ngikwenze mangathola ithuba ukuthi nami ngiye e university
ngakho kwakuyibona ubuthisha kodwa isikhathi esiningi ngokweyifundo engangisithanda angithanda isifundo sekuthiwa life sciences kwakujwayele ukuthiwa ibiology ngaleso sikhathi
yebo
ngangithanda izinto enjalo noma ngizi understand nje kwakuyizona sifundo nje engangisithanda nje kakhulu nayo ke science ngoba iyahambisana nje iphysics kodwa kwakuyibiology kakhulu ngaze ngangithi mhlawumbe ngagcina sengenza i-nursing i-bachelor of nursing eZululand kodwa ngagcina ke ngakwazanga
yini eyakwenza ukuthi ufuna ukubuyela esikoleni ngoba usuchazile ukuthi awukwazanga ukufunda usuphuma e-high school ngenxa yokuthi abazali babengenayo imali ukuthi bakwazi bakuqhubeze yini eyakwenza ukuthi ukhethe ukuthi manje usukhulile usufuna ukubuyela esikolweni
ukuthi nje ngangivele ngithanda ukufunda empeleni angaze ngime ukufunda ngoba mina ngiyasifundela nje
ngisho neincwadi
yes lapha endlini ngathi library
unama novels
khona yonke into nencwadi futhi enginazo nencwadi zase UNISA angizilahli ngoba ulwazi encwadini alipheli
Ehlalela
ukhona mhlambe kusikhathi ke ngisize nomunye osuke idinga lo ncwadi asimtshele ukuthi ngibuyisele emuso uqedile ikakhulukazi incwadi ze life sciences namanje ngisenazo ngoba ivele kumgudu wami ngoba namanje iyona major yami ngibe ngikudinge lokho futhi ukuthi ngibe mhlambe ngikhumbuze ukuthi akwakwenzakalani la mhlambe sengiqhathanisa nolwazi olusha
Njengoba ngiyayibuza njengoba umuntu othanda ukufunda and futhi ufunde ngisho nesifundo sokuthi uyafundisa ufunde iteaching education degree so uyayenza lento as a profession like mhlawumbe ukuthola ukuthi khona ingane oyifundisayo in your spare time
yeah ukufundisa mina khona ngisakhula kunabantu abafika ekhaya bezocela usizo kulokho engisuke ngikunderstand ngibasize noma sengifika la eThekwini lapho ngikhona bayangazi bayafika ngibasize kulolulwazi enginalo even ama students akhona eUNISA lapho ngikwazi kwasiza khona esho ukuthi awu yasi nenkinga la ngiyakwazi kwalekelela kunama students amanye aseUNISA asagraduate ngaphambi kwami amanye ayisizwa yimina nama portfolio ngibasize ngama portfolio baphase ba graduate babonge futhi ukuthi awasiza besibambekile ikakhulukazi kula ma modules eUNISA kuthanda kuba nenkinga moza ngapha ngakwi English yakho ithanda ukuxaka kakhulu
yeah
ehe So English nayo beku umuntu oqhubeke nawo kakhulu yaba i major ne life sciences life science futhi nayo ngiqhubeke nayo yaba i major so lezo zinto uma kukhona uthola ukuthi inikeza inkinga ngoba sengicina ngagcina sengibamba ukuthi oh laba sibenza le zinto lezi kanje nami sengina
sengina
yes, yeah sengiyabaza ukuthi oh benza kanje isikhathi esiningi nje English bakunento ongayinaki lezi zincane nje ongayinaki bayizona bakubamba ngazo kakhulu kube zona nami ngibathiphisa ngazo ukuthi hey noma mhlawumbe usawubhala ngithi awubheke lokhu nalokhu nalokhu nansi kufanele uyiqaphele lapha bayayithanda lento uma ngabe ungayazi lento ngekwazi ukuphumelela lesi sifundo
ayishuthi kuwena ngempela lento yokuthi uthanda ukufundisa
ke kunjalo impela noma singise i-life sciences inama practicals
yebo
ma practicals njengoba i-life science ihlukana kabi kuzibe i-match be-life sciences kufanele wenze izoology wenze botany wenze chemistry lezi zinto ihlangana kube sesikhipha i-major ke life sciences so kunama practicals azo lezi zinto lezi i-botany ngokuqhubeka nayo kakhulu uzofika i-practical yayo yasemalep ithina ke la KZN as I see malep see I work malep la eUNISA bas refer o Northwest University siyokwenza ama practicals asemalep mhlamba ibotany mhlamba izoology so nalapho ke uzofikeke uthola indawo mhlamba ihotel uzofika uqashe kulona kuyafundwa ke lapha kusukela ekuseni kuze kwashona ilanga ama practicals zisho nge microscope kanjalo so kufanele ukuthi ke lapho uzimisele la indle engisuke ngi allocate kuyona iyagcwala bayafika bathi wena nje siyazi wena ukuthi lento uyayenza ngakho nje indle yami iyagcwala la ngikhona bangifuna bangithole futhi ke nami kuze ngithole ulwazi ngesikhathi nami ngikhipha ulwazi ilapho lento igxila kumina ingakho ngamanisha umuntu ulwazi yes ngakho makukhona into ikakhulukazi le ithanda ukuba yi-challenge kakhulu nakumina engize ngiyithole lisu ngithanda kabi ke mabefika ngayo ngoba kumina ngiyenza ukuthi ngiyazi kakhulu
yeah iqiniso lelo imapha ama-challenge ongathi usuhlangabezene nawo
like ekufundeni
yeah ekufundeni
maningi ana wona akokuqala kuyona mawenza ipractical njengoba ngisho thayikho la yenziwa Northwest University
yeah
kwesikhathi eFlorida
iFlorida lela eThekwini
eFlorida la uthola ukuthi into engiyangithanda ukungihlukumeza lapho ukuthi ma uqasha accommodation accommodation mina ngathola uNSFAS
yeah
ngathi mangusebenza kancane uNSFAS ngase ngithola ufunza ibursary
yes
so angazi ukuthi kwenzekani ke ngoba mangabe uya e-university leyo ke kufanele ukuthi ugcwalise ama-forms ukuze bakukhokhele ikakhulukazi accommodation iyona ke engazi ukuthi ngasohleleni lolu mhlambe kwafunda kwangathi kwakudelaya noma kwakwenzekani uthola ukuthi kwesinsikhathi ngize ngizame la ngazama khona ukuthi ngithole lokuzana imali ngoba phela umnikazi wehotel osuke eyifuna imali yakhe
yeah
mhlambe ethi akangitholi inkinga besinayo ngengayithola nomunye besinayo ngathi mangimbuza ngathi naye ufunza beneficiary ngathola ukuthi naye kusho ukuthi khona inkinga nayifani nalabo abano NSFAS straight
yeah
la kuthanda ukuthi kuthanda ukuneza inkinga kwesikhathi uze ukhokhe ngephakethe lakho noma hey uze uzame ngenye indlela ngike ngaze ngakhokha sengila sengikhokha ngokuthi mangiholile endlini ngifake iaccount ngoba ngiunderstand ngasho ukuthi hayi ngiyasebenza khona ngizonifakela banginikeze iaccount number lokungifaka kancane kancane imali
What about leyo ukuthi uyasebenza yabo as siyazi ukuthi u supervisor wa ama security So zange lokho kudale inkinga with ukufunda noma ukwazile ukuthi ukubambe kokubili.
Kunazo inkinga ngoba manje kokubili kusherisha isikhathi.
Yeah.
Kodwa emsebenzini isikhathi sokuthi ungabheka incwadi sibasincane kakhulukazi mubheka inature lomsebenzi ngwenzayo.
Yes.
Akubilulu ukuthi ungakwazi ukuxila incwadini ngoba kufanele usebenzise lama senses la ubuke ulalele ukuthi konakala kuphi.
Yeah.
Kungaba isikhashana esincane nje leso sokuthi mhlambe uthola lokho mhlambe ulokhu usendi assignment. Kungaba into nje ekanjalo. Kodwa zikhona ke ikhati ezinye okwazi ukuthi ufunde ngazo njengokuthi be off ikhona uyakwazi ukuthi uyisebenzise.
Yeah.
Ikakhulukazi nje ngisasebenza ama shift kubalula kakhulu. Uma usebenzisa off uzokwazi ukuthi ubheke incwadi lapho wenze assignment.
Yeah.
Nawe futhi uyayikhandla ngoba phela isikhathi awunaso kahle.
Yeah.
Uyawufunde nje usheshise uzame ukusheshe ubambe.
Yeah. Ikakhulukazi ngoba ngiyacabanga ukuthi mo yi-security kwesinye isikhathi usebenza ngisho nasebusuku. Okwenza ukuthi ubenzima because omunye umuntu angathi hawu ungafunda nasebusuku uma usoshayisile emsebenzini kodwa kubuye kube nzima uma ukuthi kudingeka ukuthi ube semsebenzini kuze kube sebusuku.
Akunzima uma ukade usebenza ebusuku. Emini akufundeki ngoba usungazi ulale umqondo ukhathele.
Yemba.
So mhlawumbe ungazama uma usuvuka futhi ke usulalile. Uzame lokho ukwenze lokho okwenzayo. Kodwa makade usebenza ebusuku isikhathi sakhe emini sincane. Ya, uzokwenza nje lokho uthinte nje ukuthi hayi kuya ngokuthi futhi ama modules akho a registile.
Mm.
Anjani? Amanye mine challenge inkinga. Uyabo nje udinga ukuthi usebenze kanzima. Umpinje ngoba manje mukhathela umqondo akwazi ukabsorb.
Ya, ukwazi. Yiphi support owayithola iqhamuka emndenini? Umndeni
une-support enkulu ekufundeni. Nokuthi nje zonke izinto zibe impumelelo umndeni okokuqala ukufunda kungabe abanye abantu uma umuntu efunda esemdala bathi umosha imali njengoba kukhona ezinye izinto bathi umosha imali kodwa bona nje ukuthi i-support abasho ukuthi hawu hey umosha imali mawenza lezi zinto kodwa bebe nabe nethemba lokuthi hey ngelinye ilanga kuzosiza lokho kwenzayo.
Yebo.
Bebe kushayela ihlombe impela ukufunda kuze kube sekugcineni noma sekuthiwa hayi sekune graduation ceremony bebe kushayela izandla bethi awunantswa ke into vele sasifune esilindele sithandayo.
Yeah.
Futhi bebazi ke ngokuthi vele mina nasekhaya bazi ukuthi hey
usifundisa
le incwadi ahlukana nezinto ezifana nencwadi mhlambe nokukhuluma ngolwazi engazi ukuthi uthathaphi.
Yeah. Ya ngiyacabanga ukuthi nanokuthi umuntu othethe ukukhula mekwazi ukuthi abuyele esikolweni afunde noma mayethanda nje ukufunda leyo nto iyagqugquzela kakhulu ngisho nakwabantu abasha emndenini ukuthi nabo bakubone as a role model.
Yes. Kunjalo impela abantu abasha ngithokozile nje kakhulu ngibonga i support kunina lonke nje bonke abantu bebengihalalisela even nazo iingane kisho iingane nje zange zithanda ningazani nje uyabona ukuthi le nto yokufunda izoko iyenza izinto eziningi ngoba nokumotivator ngange ngisho ngithi mina hayi sengenzela nokumotivator neingane nje ukuthi zikujabulela ukufunda zazi ukuthi awu mhlawumbe ubaba wafika kule level mina kodwa ngihlulwa yini nami ngizame.
Yeah.
Kodwa ngekho nthi ngikhuluma ngeingane zami kuphela kodwa wonke umuntu nje omncane ngoba uyingane ukuthi naye mhlamba sika iphethini yena akusenalo ke ithuba mhlamba yena futhi yena usenenhlanhla ikakhulukazi laba abasema university abavela abanenhlanhla vele ukuthi bafakiwe la ngesikhathi i-age yabo isavuma bakabina ama responsibilities
athe ukuthi
yebo
yeah iqiniso lelo usiqhuquzela kakhulu futhi sikubukela as a role model bese sijabulile sizukuthi uya graduate imapha ama future plans onawo baba izinto ongathanda ukuthi uzenze mhlambe ufuna ukufunda uze ufike kwi PhD
kungenzeka lokho ngoba kuthiwa mhlambe sky is the limit
yes
kungenzeka yes. Nalokho kodwa kungenzeka nje ngi-add ngoba ngiyoba ngisho ngiyakuthethwa ngi lifelong lena kungenzeka ngiqhubeke nokunye kodwa while mhlawumbe ngisebenza kodwa ngisho ukuthi angizukuma ukuthi sengigcinile ngizoqhubeka noma ngasiphi isikhathi kodwa ngiyathanda ukubuyisela emphakathini ngiyathanda ukuthi ulwazi enginalo
uzidlulisele
kwabanye kakhulukazi nje abancane mhlawumbe umuntu ofisa ukuba into ethile ke nje umuntu ofisa ukuba udokotela vele umuntu ofisa udokotela fanele ukuthi abe nalolwazi lwe life sciences fanele nje kakhulu ngiyafisa ukuthi lokho ngikwazi ukuthi ngidlulisele aphumelele
yebo
yes
yeah kuhle kakhulu lokho baba. What would be your words of encouragement go zakweni? Mhlawumbe umuntu olalele nje naye abekade enesifiso sokuthi yazi uyafuna ukubuyela esikoleni kodwa manje uyasaba ukuthi abantu bazothini ngenxa yokuthi mhlawumbe bamdiscourage because of iminyaka yakhe noma mhlawumbe umndeni njengoba kadusha ukuthi basho ukuthi umoshe imali usabuyelana esikoleni ingabe yasebenza.
Yeah. Go zakwethu ngiyathanda nabo ngibonile bayethanda kukhona abanye abafundayo. Ukhona abanye vele asebefundile abanye kuwukuthi mhlambe akakatholi umsebenzi we-profession yakhe kodwa bakhona kulaba abanye mhlambe bengakacabangi noma bengakahlangani izinto ezithize nabo sengathi bangafunda kungekhona ukuthi bazofunda lokho kusuke kufundwe yimina kodwa noma yiphi into efundwayo isuke ibalulekile kulokho angakwazi ukukwenza my fisa ukufunda mhlambe public management ebona ukuthi ayiyona ekuma genes akhe ayenze kodwa kuhle nje ukuthi sifunde ukufunda kuhle ukufunda khona empeleni ukuthi sifunda oba sifuna ukusebenza kodwa ukuba nolwazi uyisikhali yebo
ungakwazi ukusebenzisa ngisho nasempilweni yakho
yebo ngoba ikusasa alaziwa ngithi khona lento impilo iyaguquguquka so ukuba nolwazi nje kuyakusiza ungasebenzi uba nolwazi ngilinganise nje makukhulunywa ngezinto ezifana no global warming
yes
kodwa uma unalolwazi uyazi ukuthi yini into okufanele ngingayenzi ukuze ingaguquzeleki le global warming
yeah ukuze ngizokwazi ukuvikela environment
yes.
Ngihlala kuyona yeah ubuke sengathi umuntu onolwazi oliningi kakhulu.
This is an MUT Radio podcast.